I'm still thinking about you. Naizolo bendringa ngawa, I'm still dreaming about you. Manlala konzinga ngawa, I still want to be with you. Forever nfuna uba nawe, eh. Unbuza njani uba why? Yayaza ke konje ngawe, do you want me to cry? Nekasi liyakhala ngawe, wenza ubushushu lo mntana. Wenza qaqamba ikhanda, bafuna ukwazi isijuko sakho. Khabo ngqeno ukukulanda, yeka ma upa nizokulanda. No, I put it through a lot of shit. Hakuna matata, soloko nikhumbuza. One thing asoneli ndiyakuthanda. You were so strong, uyifighta. Ndanxiba gqiba ndalahla, wandilahle mini vekwahla. Lihlaba umhlaba kwenkwantsha, yaguga into isentsha rhaca, ey. You know sometimes kunzima ukulibala ngawe. Life and stress, ingqondo ivele iphithane. Thomalala ibhondi umtyhula angene nibhidane. Instead olungisa izinto siphindaphinde sinyolane. Thando lenza damn damn man, sibe ngumantolwane. I'm so damn broken now, I lost a piece of my heart. Suke yangathi le nto ijoke now, andilibelieve elibhadi. Andisoze ndiphinde ndibhadi, ngase ndihlale ndedwa endlini ndivale okanye ndivele ndibhabhe ndishiye le ndawo. Thando lunabantu bawo, mhlawumbi andinguye omnye wabo. It hurts that I miss you, I need you. Tell me this is a boo, yeah. Hey, it has that I miss you, I need you.